This one goes to Lenny's and the enemies. Still your boy NPK, Rap King, Nathan Bro, Salam Records. Kabu!
Silekuni yote, enough is enough. Suga mami yote, enough is enough. Baragati yote, enough is enough. Adeti kote pupani siriki, enough is enough. Ex-girl friend yote, enough is enough. Agondondo le pituriki, enough is enough. Obu horror kidia, enough is enough. Yo, siobe Rap King, King. Ma fistali zinu ntinisi, ane zinike lekiti foti mabe. Adata, ilenda muda mwari raya chali. Manga njeni la mchanga vini mamaku, yeah. Gozi mungu wa dreba bandunduni, dunduni. Ikanga siti madri ya mchanga vini mamaku. Manga njeni la mauli mulife ube dile, dile. Ane kamusutu madriasi, diasi. Aziki masi ni baikile kanisi molangiri baleta. Kini kila stani mdunisi, dunisi. Manga njeni chafuru mchanga vini mamaku waku, yo. Aseza kumasu waki siriki, enough is enough. Ukujapi ukuma diariki, enough is enough. Chita lava siyote, enough is enough. Abuifa ulupe ramu siriki, enough is enough. Izo njibale misende siriki, enough is enough. Chazi yolipi wadri ya njoruri, enough is enough. Polisi kizikitoga lepe mambari, enough is enough.
Enough is enough, yo. Lakini samfa, lafu mivu na mefima ntua, yo. Mega rata ele mami masisi, ah. Diresule mafaze tema utirisi, ah. Sente timia amapia ikosi. Sente yo mi amapio mbasi. Mi yosi ya kule mavo irurere. Antikada kwete mekine farawesi. Mokuna tipale site moraku. Street ya mefu oyole ya fasi mami bikasi. Yo, still your boy NPK represent to the fullest.
Silekuni yote, enough is enough. Suga mami yote, enough is enough. Baragati yote, enough is enough. Adeti kote pupani siriki, enough is enough. Ex-girl friend yote, enough is enough. Agondondo le pituriki, enough is enough. Obu horror kidia, enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough.